Sexy Aize. Oh. Ala chove cho.
Studio 26. Pictures.
Ala chumpe. Ona bridge geo ine ni kukonda. My girl. Natu wakazi tonse ni nataya ine.
Get down.
My girl. Tomene ni na pesa kudala ine. My girl. Wani kweze kama kilo. Sini kukondela kusweetai. Pretty girl momutima umabekai. You are my defender. Pretty girl baby you are my defender. Babena siwa pendai. Kamu kroza tuvine koya kalele. Nengati cheni nama kaleza kani ngambe. Mutima njunga kambe ne wainga nambe ine. Baby moyo wanga niwe sindifuna. Chikondi chamu changa ine. Ola chama mixa iwe. Ona bridge geo ine ni kukondai. My girl. Natu wakazi tonse ni nataya ine.
Get out.
My girl. Tomene ni na pesa kudala ine. My girl. Wani kweze kama kilo. But a baby you are beautiful. You got picture in my video. I like your smile baby girl. Diwa chidamu changa. Vena makelo ni masau. Au. I'm feeling down. Ninga paire pa muntu to living bow. Nima kuonera neko chiloto. Nika uka nsepeza niku japonzo. Wanigwesa bongo. Apa manje ni taiti na wina loto. Kaidi, diwe amai gogo. Sexy lady la mwanju di kampopo. Ona bridge geo ine ni kukondai. My girl. Natu wakazi tonse ni nataya ine.
Get out.
My girl. Mene nina pesa kudala ine. My girl. Wani kweze kama kilo. But a baby you are beautiful. You got picture in my video. I like your smile baby girl. Kiwe na fela ini vata mwabu pilo waka. Kina yoko na kukawanya ila tolaruna. Lose shodi mama we. Ona ule mwati mwana watole. Noti waja bankote. Waka zipenta kwati mwana wansate. Vela ni wakamba inferi ndede. Mwana waku sanga mwote. Kwesho yoko loka chaye mo. Inki andi mape pota tampo yun. Talenka fiale mo. Ona bridge geo ine ni kukondai. My girl. Natu wakazi tonse ni nataya ine.
Get out.
My girl. Tomene ni na pesa kudala ine. Smile baby girl. On a bridge geo ine ni kukondai. My girl. Natu wakazi tonse ni nataya ine.
Get out.
My girl. Tomene ni na pesa kudala ine. My girl. Wani kweze kama kilo. But a baby you are beautiful. You got picture in my video. I like your smile baby girl.
Exclusive from DJ Whiskey.
It's a Studio 26 production.